Gazula Gazula Gazi ngaduka Gazulelwa Gamane angibamba kunoxhaka wokufa Ajule mbijana okwamukufa Okwami kwaqala kude le emumva Uthando lusasikhulisa ekubeni nalo lusakhula Sathula salibuka nalo lwathula lwasibuka lwavuka lwasithuntutha nathi savuka ngalo sazithuntutha sathula salibuka nalo lwathula lwasibuka lwathenga izimpahla ezintsha zabantu abasha lwaqonda lwaba ngumuntu omusha Abanye uthando balithole bebulawa inkemane base besebenzisa lona ukudla ubusha ngapha umuzwa wenkanuko uyaqala uyajula ngapha umuzwa wenkanuko udlala inkostina yokufa yazi nginokuzibuza nginokuziphendula wena uma uzibuza nje uyaziphendula ukuthi kungenzeka yini ukuthi inkanuko ingumuzwa obole ngokuphuthuma ungakafiki kwinhliziyo yokuthula kwinhliziyo yokubumba kwinhliziyo enenxeba elingakaze lathunukwa kwinhliziyo engakaze kweyisikhwama samadayimani inhliziyo edweba isithandwa sifane nezinkanyezi namaqabunga kwinhliziyo efica isikhala ibese iyathunga kwinhliziyo eficwa ikhala ikhala ngokuthi la kakusekho ukuthula saqala uthando salfunda ngezindlela eziningi ezahlukene zokufa ukufa komphefumulo ophilisa umzimba ngomuzwa wokubuka nangomuzwa wokubukwa iphupho eseliphefumula ngenxeba elingasakwazi nokuvuka liyosifeza kabusha okanye balekele kweliqotho ilunga lomphakathi liyoziveza kabusha zolo lokhu uthando belukhanya njengelanga lawa lacoshwa zinkukhu kwaba nenqwaba yamathuna abanye ububanzi bothando bubakomelise ngezintambo ezinde ezinhle zokusikhunga Yeshwa nangenhlanhla abanye babone sebeziqashula kombe thina bantu olwethu uthando alufani nolwamajuba sinamaphutha inkinga nje siyavilapha ukufuna